shirkan jiraa'iida oo ay magaalada Baydhabo ku qabteen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay dhibaato ay ku sheegeen in xilligan ay ka taagan tahay deegaanada Koonfur Galbeed. Odayaasha ayaa si kula looga hadlay dad ay ku sheegeen in ay tahriibiyaan dhalinyarada, waxa ay qayladaan ka muujiyeen waxa dhacaya oo ah in dhalinyarada wax baranaysa ee joogta dhulkooda la qaldo. Shaqsiyaadka dhalinyarada tahriibiya ayay odayaasha waxa ay sheegeen in ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo. Waa kuwan odayaashaasi oo baaqjeedinayo
Baydhabo iyo dhibaato cusub ka ziyaadi hay-ado imaanka nuuba noodo dhigi dheeriin walay biyahay la socdaan may kocodsadaan may jaree magaaladii socdeen xaafad indheerna guri indheerna lan aragaana dhalinyaradii wali jaamacaddii kadahay wali hata dugsi sare dhikadahay bilaan in migille yaa la tashkiilihay wacyigelin un suub emayli leey yurub an ka jeeyay maddii aad yurub seeto baasid isku dhiibaseen leey anta baabur la ka saarahay bahahayan oob bahan may buwaab isla markii oo may buwa liibii seedan boora la kahay se wal tiib dhohay dadka inta kuwidahay dad oo reer Baydhabo ew dadka baabur saarahay dad reer Baydhabo ew dadka diraa xiriirka suubihay dad reer Baydhabo ew antaas oo dhow hay-ado amniga hooba iyo sigaaran infiirin ma hooba baaran si deg degdeg ay koowaadaan unaata hebel hebel meero korma dad maana nabow mu fayl laakiin guri geeka dhibaatadaasan deerin oo ku shaleediyay may aragay shan qof oo wlaadiyo la haysto booreen oo wiliba shan qof oo shanta baan gorda oo kibu gonog codkii la hadir iyo muuqaalkii la hadir la tibdhowna booraay dad soomaaliya la hadalahay la hadal u maada wiliba hadda si khaas ah mayna taarget garaysadahay dadka caadi oo nool wlaad aadi oo aawkaanu iyo baarjilaan mulay wari ka atmooshi gonog kas aadisa la hadalaysay dhibaatadaas dareerta dad badan oo la qobaday la hanaag inay jiraan ilaa birdaad ilaa dasoob la madatum la ku qobaday hadda la hanaag oo yoob tumugi dhoor ah jiraan oo todobaad umlay saas loo qobaday markii hay'ad amniga may kocsadaane arantiyada anti baaris degdeg ee la kusoo bi sababto dhaqaalahaana tabar malan hay waalidiintii horta rafaad iyo dib wal ha ku koriyeen hadda may buu maalati iyo la rafaad kas la koriyaa la galahay anta hadda geeg aan aragay lam boosa gurguriyay tumugi likun aan kiyar baasada lan kala fadaa tumunkun labaatan kun tumi illi kun tumi isiyeed kun may buu horta tangayla dhaanta tan arantiyade may fadaane dowladda Koonfur Galbeed anguyiini madaxweynashe golaja wasiiradye arantiyade anti ajanda qaran la kuweela oo si degdeg ah walan ku qabad iyo codsadaan odayaalka dhaqanka maadaama bulshada ka dhajarna
dad la ka ganacsada wala aragay hoolo layla safirayaayo la ka ganacsada wala aragay dare may hatana geeka masanad kun hatana zamin ba dheeganay wala hoobaada maydere qaylantiyada qeyrka ha ka jarta adina kima qanta qaylada uuna dhadheeganay yaala la tahriibiyey gabarle qoreele la tahriibiyey la guraayo moobeelyadu la ka aragayay dhibaatada la qasoo biyaa ulan islaam ee tawxiisada anfiiri kor la qasoo biyaa oo araga jarnay walaaliyaha na galeen siili sheego hay walaagas in baatan gobolka bay iyo bokool dhahadiyo walaagas ha galeen yanani sheegi in ciyaalkii ki baaqmuuntadahay gabroogii in la hadla kahay walsin dhoofiye may lasin jeeyey maraykanka lasin jeeyey dibidda lasiin qaade kugmal siin ku fadaaw markii banaanka seetan san shaqaysatana beesada wali lasiin ka qaaday transportka madaasa isku dhiibasan lalii owlaada aqlajoo la hadoohay.